Raj Records.
We gonna do this. Jolo Justice.
Adona mulikuti bwanji mongo si ya kalata mwakwatidwa mwatengana ndiwina nanga mimba yangayo mwana wangayo sina kwatile kalata yume mwana alindi inu mukanasi ya zose theni mkumapita kuma apa mimba yangayo nanga mwana wangayo sina kwatile kalata ine kisa kuja kujopanda kuma wanga ni mufuna mwana wanga ni mufuna
unyoze upange matama ni kazi yuko mamimba ndi yanga unyogodolo sililise chikonjine mimba ndi yanga unyoze upange matama ni kazi yuko mimba ndi yanga unyogodolo sililise chikonjine mimba ndi yanga inalimbikila ndeka limbikila ndeka inalimbikila ndeka limbikila ndeka
chimwe mwese ya ndina linacho ineko masuna ndikonde chikonzero cha banja lako chinateka mwana sunga ndiponde koma mwana sunga ndiponde kozine iwe suna ndikonde konko ndibwela ndiza fotokoze kuti ndiyanga mimba obadwa mwana ndiwanga ndiyanga mimba chikonzero cha banja lako chinateka mwana sunga ndiponde koziwe ine suna ndikonde suna ndikonde
unyoze upange matamani kazi yuko mamimba ndiyanga unyogodolo sililise chikonjine mimba ndiyanga unyoze upange matamani kazi yuko mimba ndiyanga unyogodolo sililise chikonjine mimba ndiyanga inalimbikila ndeka inalimbikila ndeka
unyoze upange matama ni kazi yu
mimba ndi yanga
unyoze upange matama ni kazi yu
mimba ndi yanga
unyoze upange matama ni kazi yu
mimba ndi yanga
unyoze upange matama ni kazi yu
koma mimba ndi yanga
unyogodolo sililise chikonjine mimba ndi yanga unyoze upange matama ni kazi yu
mimba ndi yanga
unyogodolo sililise chikonjine mimba ndi yanga
inalimbikila
ndeka inalimbikila ndeka unyoze upange matamani kazi yuko mamimba ndi yanga unyogodolo sililise chikonjine mimba ndi yanga unyoze upange matamani kazi yuko mimba ndi yanga unyogodolo sililise chikonjine mimba ndi yanga inalimbikila ndeka inalimbikila ndeka